says we love a fun. Abakulumi kini so tan benu samile gangan. Naming is we love and one. Melangaba niga bonke oksele gimi gungan. But you saw knees and I'm zanish. Okay, tell you send the location. 3:45, so sangane station. Menangi pomelem kukwini go to sweet ufu nangi zumbara guma mention. Can't deny your sight to spy on. In the dress with those dandelions. Misaba na gukti inda gashle gashle ngisaba le mizwa. Baby, the last hambe gangane. Telung linden zoblane. Inhliziyo yami hlezi valiwe nengidi ngaphandle. Wena ufuna ukuyigwabula njalo umuntu uzongijunguka. Abe bebaningi abangishiyile ngizithola ngaphandle. Phela lowo mnyanga awusabaleki, awusabaleki. Lowo mnyanga awusabaleki, awusabaleki. Wawufula wona awusabaleki, awusabaleki. Lowo mnyanga awusabaleki, awusabaleki. Awusabaleki. Yazi ubuzwile ubuhlungu khala wede busuku kodwa usane sibindi sokubala. Kodwa mina baby ngiseyigwala. Bangiqhema ingozi ezingeqiwa ntwala. Wena ungiphathise kweqanda. Ufuna ukuthambisa ngishaba. Uthando lwami ngalivalela lo mnyango uma ngavula kukhokhetha ngelizovala. So I pretend like I'm not in the mood baby. If my heart is broken I can only blame me. Looking at your lips I can see the open doors. But I keep my heart closed cause it's too early. Baby you're a sight to spy on. In the dress with those dandelions. I really wanna give you these keys. But I need time baby please. Asambe kancane. Nalungilinde ngizokulande. Inhliziyo yami hlezi valiwe nengidi ngaphandle. Wena ufuna ukuyigwabula. Kana umuntu uzongizunguka. Abe bebaningi abangishiyile ngizithola ngaphandle. Phela lowo mnyanga awusabaleki, awusabaleki. Lowo mnyanga awusabaleki, awusabaleki. Wawufula wona awusabaleki, awusabaleki. Lowo mnyanga awusabaleki, awusabaleki. Yeah, 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 yeah. Oh, oh.